tutafanya kazi pamoja, county government and national government, ili kuhakikisha ya kwamba community health promoters, yule muuguzi wa kijiji ambaye tumesema atakuwa anasimamia familia 100 ama nyumba 100 pale kwa kijiji, na kazi yake ni kuzunguka hiyo nyumba 100 kuhakikisha ya kwamba afya iko namna gani, pressure imepanda, sukari imepanda. Na serikali ya national government, nimewaambia hawa governors, mimi nitatoa pesa ya national government ili hawa wauguzi wa kijiji wawe na vifaa ya matibabu. We are going to spend at least 3.5 billion shillings to equip all our community health promoters. Hii Kakamega yenu hii, nitampatia huyu governor equipment ya $120 million for all the 4,250 community health promoters in Kakamega County. Ili ukiwa nyumbani pale, kabla haja ujaenda kwa dispensary, kabla hata ujaenda kule kwa health center, kabla ujaenda hospitali, anaweza akakuja akakupima nyumbani, akakuambia pressure imepanda, fanya hivi, ndio hiyo sukari imepanda, fanya namna hii, hii ni homa kidogo, hakuna haja kwenda hospitali, chukua aspirin na nini na nini na nini, dunia yako inasonga. Sijui kama tunaelewana. Hatutaki msongamano kwenye mahospitali kama hiyo condition yako ni kidogo.